NuktaSaba.blogspot.com.
Aye.
Mkunde boy,
mwenzako jicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, nitembe, niache kuchechema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinze nguzo chuma dongo, benzi tuwezeke na maemu. Benzi langu la kisigua, na kupata ratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Nathani ya wajajua, wando unaniharibu. Na mwaka humo na watagua, wakose wakuatibu. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Wanibinyie kwa ndani, nitoke malenge lenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uyaweke adharani.
Saula,
yeah, kwani unamogopa nani?
Kundebole, kama karakta umelamba dume, wengine gara sabado.
Saula,
tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo.
Saula,
karona jitika Saula, kajitupa kwa kiwanja. Kibichi bichi kapaula, wakajala masanja. Yeye,
wenipe nisivyo pewa, dini siraha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi waji ni dunia.
Niposi usiogope, saunifiche mobeto.
Ae,
tena mashosi na waropoko, etu jichimbie mageto.
Ae,
wenipe mambo ya pwani, eti mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge.
Hey,
siku ya kufanyani, kinyozi kakosa wembe. Kule Mtwara nyumbani, tunaitaga singenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uyaweke adharani.
Saula,
yeah, kwani unamogopa nani?
Saula.
Liza on the mix.
Akibin,
akibin ankoe.
Yeah, fanya kujipinda pinda.
Akibinda mkwe.
Yeah, cheza ukiringa ringa.
Akibinda mkwe. Akibinda mkwe.
Zungusha nyonga mado ido.
Akibinda mkwe.
Kakupa mama.
Akibinda mkwe.
Unola kofi romido.
Akibinda mkwe.
Pindu wa bandama.
Akibinda mkwe.
It's love again.